all classic.
Why I say
Star Empire.
It's Cool G, baby.
Flying Records.
Shabba.
This is a Flying Studios production.
Lions in the house. Lions in the house. Lions in the house.
Ichi chikondi chuoneka chambo chepa mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka genset. Nayo malaiti. Ia chikondi angozima mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka genset.
Ona mama eh.
Kajenset. 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 Nza kusakiri laka genset.
Ia pakisa lo jesheti.
Kajenset.
Nza iwona dali.
Kajenset.
Makisi mwafaka koloko.
Kajenset. Nza kusakiri laka genset.
Baby. Mchikondi mwambo shata uchi. Mapeleka kuti commitment. Commitment. Na babanzanu baka peza chikondi the take care of it. Kozi baziba bamuna na wadezi bali daimani. Manje baby Mungu nifaka pasa boost duty. Kodi simu ziba inezi ntu zinazache zimani vuta. Ndaba wanga mutima ubaba. Usani wone lemoni kalakwa. Ndine muntu na ine wande nizakalakwa. Ichi chikondi ichi woneka chambo chepa mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka genset. Nayo malaiti. Ia chikondi angozima mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka genset.
Ona mama eh.
Kajenset. 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 Nza kusakiri laka genset.
Ia pakisa lo jesheti.
Kajenset.
Nza iwona dali.
Kajenset.
Makisi mwafaka koloko.
Kajenset. Nza kusakiri laka genset.
Ndaba umaenda paja pene ufunira. Pene paja pene kufunira. Koma mame sulifea. Nivazo na omani prayer. Adima isirira. Kuchitira funsi. Pene unifaka kuwaya. Futi unitelera inne. Umani chaya maswaiti ntako. Sini machi unapucha kuchintako. Nima vira chape umapulira benango. Kapena ni esiko wenango na ine. Inga esiko ka jenset. Kapena kevika kapangeko sense. Naba supanga sense. Lavu ya tumandi sipanga sense.
Ichi chikondi ichi woneka chambo chepa mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka jenset. Nayo malaiti. Ia chikondi angozima mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka genset.
Ona mama eh.
Kajenset. 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 Nza kusakiri laka genset.
Ia pakisa lo jesheti.
Kajenset.
Nza iwona dali.
Kajenset.
Makisi mwafaka koloko.
Kajenset. Nza kusakiri laka genset.
Naika na mfinzi yako. Nifuna laiti na banzako. Ndaba ningala kwengako. Palasti unga forena nako.
Naika na mfinzi yako. Nifuna laiti lina banzako. Ndaba ningala kwengako. Palasti unga forena nako.
Ndaba chifukushi mumutima mwanga sijisila. Nikaziranga na inetupianga mwe ya sirila.
Ndaba chifukushi mumutima mwanga sijisila. Nikazilangana inetupianga mwe asilila. Ichi chikondi ichi woneka chambo chepa mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka genset. Nayo malaiti. Ia chikondi angozima mama mwe. Be careful. Nza kusakiri laka genset.
Ona mama eh.
Kajenset. 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 Nza kusakiri laka genset.
Ia pakisa lo jesheti.
Kajenset.
Nza iwona dali.
Kajenset.
Makisi mwafaka koloko.
Kajenset Zaku sakinila kajenset.
Lounge in the house. Managers in the building. Stafford Kondowe. Benny Stafford Kondowe.